galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wararka ka dhageysanayseenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bare ee kenya ayaa sheegaya in xalay weerar lagu qaaday banka ku yaala magaalada mandheera, halkaasoo lagu dilay hal qof oo lagu sheegay inuu ahaa askari ka tirsanaa ciidamada keydka ee kenya oo bankigaasi ilaalo ka ahaa. wariyaheenna gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa warbixintan inoo soo diray.
xoogan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab ayaa xalayto weerar ku soo qaaday siqdi dhexe hoteel ku yaala bartamaha magaalada mandheera, kadibna halkaasi waxay ku dileen mid ka tirsan ciidamada kaydka ee booliiska ee dalkani kenya oo waardi halkaasi kaga jiray. madax laamaha ammaanka ee countiga mandheera fred shishia ayaa waxa uu sheegay in ciidamada militariga dalkani kenya ay ka difaaceen weerar culus ay doonayeen inay gudaha u soo galaan bengiga equity bank oo olog la ahaa hoteelka ay ciidamadaasi hoteelka dabledaasi weerareen. sisishi ayaa waxa uu sheegay in laamaha amniga iminkay ku daba jireen sababta keentay in halkaasi ay ciidamadaasi u soo weeraraan, wuxuuna sheegay in tani ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda dalkani kenya ay bandow ku soo rogtay deegaanka mandheera, sidoo kalena isbedello lagu sameeyey laamaha amniga guud ahaan gobolkan waqooyiga bari ee dalka kenya. maxamed faarax shire, v o a, garissa.